nze nebuuza ebintu mami byokola tobikola otya abantu byebuuza amazima nze kyendidi nti bwewuunya ntobe otuyambye otya bambi nkotwenda ow'omutima omulungi gwenwanira ayendeza abantu era ng'akola ng'azira nkwefitina talemesa bani bana abasinga bafeerenze bemboye byokero justini kwempaana maama obonabona bembona kunonakira mama we love you so much. Mama, niwe mulungi asinga abalungi bembona era niwe nsolo wesinga ate mukwano gwokulukuta mama niwe mulungi asinga abalungi bembona era niwe nsolo wesinga ate mukwano gwokulukuta mama mama omulungi mama ndidukira mbona kusumbuwa mama nekyokukuwa kimbula buli kyenfuna mbona kitononyabula mama wansitula munda y'emyezi mwenda ebidagala ebikawawanwa mazima n'obulumi obwekiso tewabutya bihi waguma nze wanzaala mami nibwe natuka kunsi nakusumbuwa mama kuwasula ku kisemi nti okumponya kano lwiso bulwa ne ku kyokulya ebyo bwe mbidukira omutima gunuma mama obula nsaba katonda kumegawoli wanudayina mugona make you fine mama niwe mulungi asinga abalungi bembona era niwe nsolo wesinga ate mukwano gwokulukuta mama niwe mulungi asinga abalungi bembona era niwe nsolo wesinga ate mukwano gwokulukuta dingisha dingisha cheza cheza mama chuk mama nebe nkuita mama dobozi yoli edivuga ku mutima tusebaga nga sinaita mama mujosi wange ate gweroya I don't know what to offer for the love you show me I love you ekwansabira sala sente nenfuna nejempita bubenje nempona I feel alright when ebyo komisan yegwe yankuza empisa na bino byolaba emikwano emingi gyolaba lwakuba wafayo mbere n'empisa I love you we love you mama we believe you kimanyi bingi byenkola olusi n'ensobya naye ate tolema kusonyiwa mama niwe mulungi asinga abalungi bembona
oli malaika yange
era we nsolo wesinga ate mukwano gwokulukuta mama niwe mulungi asinga abalungi bembona